Yengasho ngathi songena phakathi inside bafethu phakathi fine music khona la entweni ah hlalo ngohlelo bafethu ayicho cho cho We'll be right back. la intweni. Ah, shalo ngohlelo kwafithi. ngasho ngathi songene phakathi inside bafethu phakathi fine music khona la entweni ah shalo ngohlelo bafethu one music khona la entweni. Ah, shalo ngohlelo mafethu. fine music khona la entweni. Ah, shalo ngohlelo bafethu. Thank you. angasho ngathi songele phakathi inside bafrithi phakathi one music ukona la entweni ah salongohlelo bafrithi ngasho ngathi songela phakathi inside bafethu phakathi fine music khona la entweni ah hlalo ngohlelo bafethu.